easy on me.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewela. Chalo chani pila kulipe iwe. Chivaba kulipe. Vivaba kulipe. 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 It's been years since I lost you. But vive kamonga my love. Vivaba manga my love. Time was meant to heal me, but I can't give. My memories yanirisha na kamiwa.
You are the gift that life gave me.
And losing you is so heavy. Kuziva siniza kakuona po. Kuziva siniza kakukwira po again. Chivaba that I'll never see you. Never feel you.
Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewela. Chalo chanipila kulipe iwe. My heart is bleeding. Sometimes I need my yes and I'm by yako. Kapena unga yanke phone yako.
Are you there? Hello, hello. Are you there? Hello, hello.
Nipe mpako. Uni yanke kohine.
Koze mutima. Wakange watu mvo.
Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewela. Chalo chanipila kulipe iwe.